Genesis 25 verse 1. U-Abraham waphinda wathatha umfazi ogama lakhe linguKetura. Verse 2. Wamzalela uZimrani, noJokishani, noMedani, noMidiyani, noIshibaki, noShuwa. Verse 3. UJokishani wazala oSheba noDedani. Amadodana kaDedani ayengama-Ashuri, namaLetushi, namaLewumi. Verse 4. Amadodana kaMidiyani ayengo-Efa, noEferi, noHanoki, noAbhida, noElidaha, bonke laba bengamadodana kaKetura. Verse 5. Abraham wamnika u-Isaka konke anakho. Verse 6. Kepha amadodana ezancinza zika-Abrahama, Abraham wanika izipho nje, wawamukisa u-Isaka indodana yakhe esekhona, aye ngasempumalanga ezweni lasempumalanga. Verse 7. Lezi izukulwane zeminyaka yokuhamba kwa-Abrahama azihambayo, iminyaka eyikhulu namashumi ayisikhombisa nanhlanu. Verse 8. Abraham wagqibuka wafa, esemdala egugile. Esanelisiwe izinsuku, wabuthela kubantu bakhe. Verse 9. O-Isa no-Ishmayeli amadodana akhe, bambele mumeni wakamakaphele ensimini ka-Efroni indodana kaSowari umheti, engaphambi kweMamre. Verse 10. Insima ayithenga u-Abrahama kuba abantwana bakaHeti, khona wembela u-Abrahama noSara umkakhe. Verse 11. Kwathi emva kokufa kwa-Abrahama, uNkulunkulu wambusisa u-Isaka, indodana yakhe. U-Isaka wahlala eBheri-Lahayi Royi. Verse 12. Lezi zizukulwane zika-Ishmayeli, indodana ka-Abrahama, uHagari waseGibhithe, incekukazi kaSara, amzalela zona u-Abrahama. Verse 13. Lawa angamagama madodana ka-Ishmayeli, ngamagama awo nangokuzalwa kwawo. Izibuko lika-Ishmayeli lingu uNebayoti kanye noKedari, noAdibeli, noMibisamu. Verse 14. NoMishima, noDuma, noMasa. Verse 15. NoHadadi, noThema, noJeturu, noNafishi, noKedema. Verse 16. Yilawa ngamadodana ka-Ishmayeli, yilawa ngamagama awo, ngemizi yawo nangezinkaniso zawo, izikhulu eziyishumi nambili ngezizwe zawo. Verse 17. Le iminyaka yokuhamba kwa-Ishmayeli, iminyaka eyikhulu namashumi amathathu nesikhombisa, wagqibuka wafa, wabuthelwa kubantu bakhe. Verse 18. Bahlaleka ke kwasukela eHavile kwaze kwaba seShuri elingaphambi kwaseGibhithe ekuhambeni ukuya e-Asiriya. Wakha ngasempumalanga kwabafowabo. Verse 19. Lezi zizukulwane zika-Isaka indodana ka-Abrahama, u-Abrahama wazala u-Isaka. Verse 20. U-Isaka wayeneminyaka engamashumi amane mhla emthatha uRebekah, indodakazi kaBhetuweli umʼAramu wasePhadani Aramu, udadewabo kaLabani u-Aramu abe ngumkakhe. Verse 21. U-Isaka wamkhulekela umkakhe kuJehova ngokuba wayeyinyumba. UJehova wamzwela uRebekah umkakhe wakhulelwa. Verse 22. Abantwana baqhubukushana phakathi kwakhe wathi, uma kunje ngisekhona ngani na? Waya wabuza kuJehova. Verse 23. UJehova wathi kuye, esiswini sakho kukhona izizwe ezimbili. Izinhlobo ezimbili zabantu ziyakwahlukana ezibilini zakho. Esinye isizwe siyakwahlula esinye, omkhulu akhonze omncane. Verse 24. Kwathi seziphelile izinsuku zakhe zokubeletha, bheka, kwakukhona amawele esiswini sakhe. Verse 25. Waphuma ukuqala ebomvana wonke umzimba, enjengengubo yoboya, baqamba igama lakhe ngokuthi u-Isawu. Verse 26. Emva kwalokho kwaphuma umfowabo isandla sakhe sibambelele esithendeni sika-Isawu, igama lakhe labizwa ngokuthi uJakobe. U-Isaka wayeneminyaka engamashumi ayisithupha ekuzalweni kwabo. Verse 27. Abafana bakhula, U-Isawu waba yiphisi umuntu wasendle, uJakobe waba yibeka ehlala ematendeni. Verse 28. U-Isaka wamthanda u-Isawu ngokuba wayedla inyama yenyamazane yakhe. URebeka wamthanda uJakobe. Verse 29. Kwathi uJakobe wapheka ukudla, kwafika u-Isawu evela endle ediniwe. Verse 30. U-Isawu wathi kuJakobe, ake ungiphe ukuba ngidle kokobovu, kulokho okubomvu kokuba sengidiniwe ngalokho igama lakhe lathiwa u-Idomi. Verse 31. Wayesethi uJakobe, thengisa kimi namuhla ngefa lobuzibulo bakho. Verse 32. Wathi u-Isawu, bheka, sengizakufa, linosizo luni kimi ifa lobuzibulo bami na? Verse 33. UJakobe wathi, funga kimi namuhla. Wayesefunga kuye wamthengisa ngefa lobuzibulo bakhe kuJakobe. Verse 34. UJakobe wamupha u-Isawu isinkwa nokudla kwembuba, wadla, waphuza, wavuka, wahamba, wadelela kanjalo u-Isawu ubuzibulo bakhe.